This is the African Music Mix on the Voice of America.
Shalila
streaming music commercial free on your favorite radio, VOA Africa.
Hello, family. We're going to do this one time and one time only. Hey, we would like to take you back to a place where you've never been before. But you know what? You'll feel like you've been there. Susan.
Wapala mwanyana apala makara ahula rakidi pala kamusetana
Suze Suze kule
kidi pala kamusetana
Suze Suze kule
Chani mchongile Nabona yoni toka sensi chongile
Suze
Nebenji mbonile Echona yenzansi esi vijile
of the music you want to hear from your favorite artist more often, right here on VOA.
bringing you near what you long to hear. The Africa Music Mix on the Voice of America.
From Niger to Bongo, the African Music Mix.
Kataka makui bojwe kibaka kibaka umefata sina kula kupayuk mangu yako na mamwili nako umenyofa sharafu na bisa utinyago wewe satongea kwa mfikubwa mtoko wangu sio nakunja uso sijifanye kingwendo nitoke desu nimetoka mafunzo ni moshi na mbinu zote za kijeshi na kipolisi kibaka mtoko kama woni baba ishi kisati sati to chochote ni utoke mtoko wangu
kuka mwando katia. Mpanda kwenye RS tumepata taarifa zako kwamba unauza gongo uongo unabisha lugura adoli kikuangukia usije ukalia wewe unajifanya mjanja mwewe wewe aga kafasi kako meka gongo alafu unajifanya maji ya kunywa tunye turewe mtuipie magwanda unajua wana wako Dar es Salaam kwa sisi polisi wageni hata tukiwa tongoza bila mkola wa magwanda wa kuba alafu ni majeu ukiwaambia mambo vipi wanajibu kama mgambo kasoro kilu kwa nini wasijibu kama polisi kasoro bundu aisa fandemo unajua ini case kwa kwa mgambo kuliko sisi mapolisi au kwa desi na makonsi au tosi. Unajua utani na wanachi misi taki wewe vijana wabongo leko tukukosa wewe mwili mkubwa ninge wapa kesi nimepita maskani ya wakani mtabibi mshikaji wetu kwani mii mwanamu nazima maafande kwa heshimiki unajua kiasi gani tupo sisi afande Samueli mtu wa Mbeya afande Gosha mtu wa Tabora afande Saidi mtu wa Dar es Salaam akamati ovu na ukapo wa Zalamu anatebu cheshi majina na heshima vinaondoka wanatuita manjaba mamwele waze sisi watebo kakidamu na chemu kula mtute kumkuli jina notupa bosi wetu lazibo mtano kipano chef vitabu chi kachin kachin.
For thought and good for your feet. The African music mix on the Voice of America.
Yeah. To hear more often, right here on VOA.
moto. Ukita samadongo basadi kasadilo zamundel. Ukita samadongo basadi kasadilo zamundel. Maison mère yidika muke anetwe. Amenwe, ameno yaye.
Réalité, Dieu n'a jamais été courant. Ezakoya, Ezakoya, Ezakoya.
Nali,
hélicoptère.
Eza,
Ezakoya.
Nali,
Nali Kolo.
Phenomena.
Oya
Maya.
Solista de Lili Ferro, campaña. Yeah. Es mi frente.
JPS production number one, une fois de service Boda Bodak, Eric Lucas Junior Takizala.
Tell your friends about VOA Africa, music, sports, and news.
What? Goche goche kwako ituone te.
Music and the most reliable new source, VOA Africa.
loud and clear with your favorite music. You're listening to the African Music Mix on VOA.